Money music sound.
Mito one.
Okay, on the beat. Ini sauti ya MCHK for really kick off the chapter 2. Nikiwa sambamba na wanangu wa Chadema. Wem sambi msalimia sisi mbecha 20.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Enyi kina baba na wakina mama, hata kama mjasoma ila picha mnaziona, walikuwa wapi tangu 2015? Wameona uchaguzi ndo anatochomekea nguzo. Walikuwa wapi tangu 2015? Wameona uchaguzi ndo anatochomekea nguzo. Tumegundua siri zao, lengo watupije bao. Hawana ukweli yao, ahadi wakitoa leo kutekeleza uchaguzi ujao. Fumbua macho yako na masikio, wasiwape kapelo kanga na mitandio, ili wakuvumbaze wachague wao. Peleka Chadema kula yako ya ndio. Siku ya uchaguzi mwananchi usibabaike, kwenye nafasi kijiji Nurudini tumchague, kitongoji hei tumchague Hassan Ngonda, ili jembe ni noma na mafisadi watakonda. Kitongoji bi Useni Ligomboka, tukiweka hao na miwangani mekomboka. Chetu zanati na balabala za mtaani, ili mambo ya weza fika nyaga nyoka kijani. Kilio chetu zanati na balabala za mtaani, ili mambo ya weza fika nyaga nyoka kijani. Kanyaga kana sifa za fisadi, kanyaga kama si kiongozi bora, kanyaga kama wezi kuongoza, kanyaga kama pendi maendeleo. Foti
kanyaga,
Amimu nae
kanyaga,
Musa
kanyaga,
Idirisa
kanyaga.
Foti
kanyaga,
Amimu nae
kanyaga,
Musa
kanyaga,
Idirisa
kanyaga.
Hello we, wanangu kanyaga kanyaga ao, kanyaga kanyaga, wanangu kanyaga kanyaga ao, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga ao, kanyaga kanyaga. Chadema wa kweli ukiwaona utawajua bwana.
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 Huyo Bekalonzo Chadema wa kweli. Ikila Shabani Chadema wa kweli. Chitete Doni Chadema wa kweli. Sidekelebu Chadema wa kweli. Alimangonda Chadema wa kweli. Joyce Chapeke Chadema wa kweli. Salima Masugila Chadema wa kweli. Oh Chadema wa kweli. Oni kisema peoples na nijibu power. Oni kisema peoples na nijibu power. Wanangu peoples, o peoples, apukati peoples, peoples, wauni peoples, we peoples, wanangu peoples, we peoples.
Twente, chapa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Chadema.
Hata unipija uniuwe sitoe saliti Ukawa.